It's a brand new
Westside.
It's
music.
A brand new one. Na record for BDK Music Promotion. Congo Sesheke collaboration.
Sesheke Music.
Visa Boy alongside Dennis. Look away from two more happy.
Kuchini mupule kuri alumi fonangi. Jojo wana tasikolo hape kuna tumu nyezi maluti. Usie banana, bakene hanga sikolo. Utuhele banana, ofeze hanga sikolo. Yo manana ya mwana wifate la mpilo wa haeyo.
Rika waka
kono kieno yo ubedele la kuli umukenyo bayilato.
Usie
banana, bakene hanga sikolo.
Utuhele
banana, ofeze hanga sikolo.
Mr. YAKO mina mufumba ni kale kwa mina mupilo. Mubada kusinya mwanake kwa skolo. Mwanake asikate la ndomwindo. Kafeza kono mukali uzo zifa window. Nimutiselize kutoe tuta mupilo. Nitu kuto sola sola tulupitwa tichele. Kapa kono zemulute mvulele. Nimuise kusiri ayoke ni la kalavo. Musieba nana bakene skolo. Kukopa na niwe na alukoni kutwana. Mao ukukene size se uli tichele. Waka mwana uwa tafela akupa kulele.
Patine mupule kuri alu nifonangi.
Strongu pitiza.
Yoju wana tasikolo hape kuna tumu nyezi maluti.
Usie banana,
bakene hanga sikolo.
Usie banana,
ofeze hanga sikolo.
Denisi
yuma nana ya mwana wipate la mpilo wa haeyo.
Kono
kieno ya ubendele la kuli umukenya mwani laso. Usie banana, bakene hanga sikolo.
Utuhele
banana, ofeze hanga sikolo.
Amutuele mwana na itute kulika musumie na wayo mufarikute. Kwa sikulu na atezi kuitute musike mamutula mwana na mamukuta. Awotiche amutuele kanana nikona kaitute kakundiseze kanana. Mwana na wapara kuyanga kwa sikulu wa kengisevo mulu tuwai kutunga mitolo. Hake na makilasi anguna zalu takonjipa ino kilasi. Ndea kumba mahipu kuli mazivu wanyango mulu lezipu. Ya waa
mwana mutule mifonangi. Jojo wana tasikolo hape kuna tumu nyezi maluti. Usie banana, bakene hanga sikolo. Utuhele banana, ofeze hanga sikolo. Yo mwanana ya mwana wipate la mpilo wa haeyo. Kono kieno yo ubendele la kuli umukenyo mwailato. Usie banana, bakene hanga sikolo. Utuhele banana, ofeze hanga sikolo.
Denisi ojipiri ni vacheze. Tungana tuwa mkuwa fani vata watu feze.
Baba takuli hape na nipangi sibi. Kumutube la makofi ni hape na anizibi.
Si uluwa na luriana ni mishapu. Wande konji ukabloke kachapu.
Nyona mwendi bano delela basili. Baluna bana nyaki peto foya bunduka.
Denisi mkuru wange batu kwanu wakataza mwendi fela nilwa hange.
Biswa lele sina jesu uvulezi. Abizibi sebe sieza kaufela kibi ponki.
Luna kwanu zelu wana lwa opela. Luswani ni kwa chesi kulikonji mwasfela. We now we do this. Nabaluta my style of a fire.
Usie banana, bakene hanga sikolo.
Usie banana,
utuhele banana, ofeze hanga sikolo.
Yo mwanana ya mwana wipate la mpilo wa haeyo.
Twale we na king.
Kono kieno yo ubendele la kuli umukenyo mwani lato.
Usie banana, bakene hanga sikolo. Utuhele banana, ofeze hanga sikolo.
Bakateza banana ba nebaza ngechwa nebatenzi ayiba baikeza
aluspondeli bizo kwa lasti ayiba kuna ni mambolelo
bakene hanga sikolo. Utuhele banana ofeze hanga sikolo.
Majipili ni barute my style mafana. Kwa sikongo ni mshemi yava. We love to do this. Big K Music Promotions. We love to do this. King Pizza. Silent Fire. Eo Tennessee. Yakona kuni.
Yare koda for.
Take over.
Look away from two more happy. Eo shout out to my homies. Eo Big K. Big Bruce. Smart Boy. Mr. Kilo. Eo Shara, Dagras, O Silent Stars niggas. Strong beat is a bill. Eo Bizo Boy, alongside Dennis
Z.
Muta Kirisi Buga M Show I Sell LJ Do Mr. Moses Mutonga.